mapenzi tu nimepagawa.
DJ Ivan
ya kila mara fanya silali kuwaza yeye tu anayeweka roho yangu juu.
Ile siku mimi naumia na mawazo, wapi nitapata mke mwema maisha kifuta machozi
mapenzi tu
natamani. Ile siku mimi na mawazo, wapi nitapata mke mwema maisha. Ile siku mimi naumia na mawazo. Ile siku mimi naumia na
mawazo.
Ile siku mimi naumia na mawazo, wapi nitapata mke mwema maishani. Akinifuta machozi, nikasahau nilipotendwa thamani. Naona kama ngekewa mtoto mzuri kuwa nami maishani. Nachomwambia ananielewa, nampenda, nampenda sito macho silani. Gari pesa sina, tomana na kuirisa mchumba. We wa gari na nyumba, ama pesa kuchumba, bora unirisi mchumba. Gari pesa sina, tomana na kuirisa mchumba. We wa gari na nyumba, ama pesa kuchumba, bora unirisi mchumba. Nisi mgeni wa mapenzi mwenzako, maumivu na yatamua. Nipende kupende wengi ishara ya upendo. Awezekani we date unanisingua. Mimi si mgeni wa mapenzi mwenzako, maumivu na yatambua. Nipende kupende wengi ishara ya upendo. Awezekani we date unanisingua. Sina raha, marazi topibu. Weni mbona kama tunda tabibu. Nikabizi moyo nafijue wapi tabibu. Au ndo niamini, unajua ukinipata kuchezea. Au ndo niamini mama, unajua ukinipata kuchezea. Unaonekana mpango mzima kama unavyongea. Una mapenzi za tutaji na kushia. Wenye magari na fedha wengi walishongea. Wakana ukasepa bila jibu poke. Unasifika kiuzuri nyingi tabia ntima. Mikali kikweli nisiweze mini. Ulinyanyua kinywa chako mwenye wakasima. Hakuna unempenda zaida mini. Unasifika kiuzuri nyingi tabia ntima. Mikali kikweli nisiweze mini. Ulinyanyua kinywa chako mwenye wakasima. Hakuna unempenda zaida mini. Hakuna unempenda zaida mini. Iweje unanizingua
sana bwana mimi kuwa mwema. Kati mwingine nakosa hata raha jamani. Nani nipende asinizingue. Nani nipende asinizingue. Hivi ni nani mjomba atakayenipenda kwa dhati na sio kunitamani. Mvumilivu kwenye raha tanikiwa na dhiki. Asinishushe thamani.
Sababu ya
kuliko kujitaja kalao. Wangapi wamependa na kuaidiana, hawatoachana mpaka kifo.
Wengi wako kimaslahi, wakitimiza lengo na kuona ufai. Mapenzi yanakaba kama tai. Mwisho wa siku naweza poteza uhai. Mapenzi naogopa sana bwana mimi kuamua. Kati mwingine nakosa hata raha jamani. Nani nipende asinizingue.
Nataka jiko la peke yangu mimi. Si kila mja napikia.
nje anipe raha mimi asipe na chakachua niambia nimjue nieleze ni nani mama niambia ni nimjue nieleze ni nani nani mama
sababu ya ulofa ulofa mama
sababu ya ulofa ulofa
sababu ya ulofa
unipesa mimi
sababu ya ulofa
sababu ya ulofa ulofa
sababu ya ulofa
sababu ya ulofa
mwana malina
sababu ya ulofa
nani nimpe dhamana alitambue huni Mola nipe mungwana si kama wale wauni nani atanipenda mimi iwe furaha siku zote maishani aje aniliwaze mami nataka jiko jiko la peke yangu mimi si kila mja nafikia aje anipe raha mimi asipe na chakachua niambia nimjue nieleze ni nani mama niambia ni nimjue nieleze ni nani nani mama
Baby, baby, I need you.
Banana, no, I'm going to see the egg. Wanna DC?
inside of me. A warm sweet feeling when I'm touching you. Oh, this must be love. This must be love. This must be love. This must be love. I still see for other girls. They want to rival you. They confuse you, baby, but they don't compare to you. Ah, oh, this must be love. This must be love. This must be love. This must be love.
So love is so magnetic. You are magnetic. So love is so magnetic. You are magnetic. So love is so magnetic. You are magnetic. So love is so magnetic.
This is to love me, I feel. Y'all know the one me you're thinking about. You give me that crazy feeling. That feeling, that feeling. I used to think that you want my money. Can you make me turn color green like a honey? If you want me thing, I'll take you a hurry. Can you want me color on my clay?
You pull me up like magnet to metal.
Sexy girl, you deserve a gold medal.
Who can't be me tonight? I shame the devil. This must be love me, I feel your love. This must be love.
Na kamwe maitaji yoshi. Jina langu shatumika sana kutajilisha watu. Nyota ndogo alisha sema kuna watu na viatu. Bunduki ya uvi watu ila watu ndo anaua watu. Dunia kama jalala tazama. Iliacha kazi mfanya mziki wakatabiri nkalosti. Wengine wakashawishi tuloge kondwa mikosi. Na kumana muziki ngawa juwa lotosi. Na mini watu napita na kamwe maitaji yoshi. Niliacha kazi mfanya mziki, wakatabiri nitarosti, wengine wakanshawishi turoge kondoa mikosi. Nakomana muziki, ingawa jua lotosi, na mini wote tunapita na kamwe maiti ya jiyoshi. Inalangu shatumika sana kutajilisha watu, yota ndogo alisha sema kuna watu na viatu. Bunduki ya uwi watu, ila watu ndo anaua watu, dunia kama jalala tazama kwa jicho la tatu. Misa mbaya, watu wana husta na roho mbaya, tunawaitwa takatifu kumbe ndo mavampaya. Yali sema mengi de mwangu alipo toroka, nifundisho tosha na changamoto kwa mwana choka. Nimepita mengi mitiani ya kila namna, ndio maana misi shangai wakinite mbeba lawama. Washikaji wengine feki kwenye dili ya wakujui, wanadhani kila jogo wakiwika ni asubui. Riziki ya mwezi ziba labda mtaichelewesha tu, mna kesha mmeshusha mwenyeza na nipaisha. Kote mbliko bana kidume ndo natusua, mnanijua na kamua goza wanga zinongua.
Mwone ukumulie mwenyezi Mungu nomba unilinde, kwenye vita nile na minishiki mkono nishimbe.
Walisha zusha na imekufa, etmepata jali, washindwe na walege. Mwenyezi niepushe mbali, wakasema nina ukimwi kwa kuwa nilikonda ghafla. Wanataka kunizika mzima kabla sijafa, waliosema nina ngoma wengine tushafukia. Wanaomba nifeleo na mini watatangulia, mama pumzika pema daima tunakulilia. Na bado wanachonga sana, but man the king is here. Daima mtaji wangu ni nguvu zangu mwenyewe, simuamini mtu kamwe na jamini mi mwenyewe. Hata nikinywa maji wanadai na kunywa pombe, misi jali, I knock them hard wana lizombe. Bado tunapambana kibarua kisiote nyasi, daima sita wadhulu wale wote walio ni asi. Nikikaa kimya msidhani sijasikia, sio bahati songekewa ni sauti ndio balikiwa hala.
Kila na kuanda, 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 kuanda Sina table
simtaje kama ninaimba tangazo
ungekuwa na pasi unaishi ati ni kwa mali bibi ningekuja nikuone wewe
ungekuwa na nambari ya simu Facebook au Twitter lakini hata sura ulipita
She don't need a love to be painful. More time for your heart to be grateful.
a man who be so ungrateful. She no need a love to be painful. More time for your heart, she be grateful.
Why you make me wanna say nothing, dear? You make me wanna say nothing, dear?
She no care about me background story and ting. All she wants in life is oneness and ting. Saying to myself, me want this fighting. Who me giving check to say the right thing? Listen, yeah, let me put a ring on it. Share it to me name, let her make your one call it. Them call me love, child. Consider me panic. Coming on me tongue, let me show you how me run it. She want a man who be faithful. She don't want a man who be so ungrateful. She don't need a love, she be painful. More time for your heart, she be grateful.
Combination sounds for Binenga Alwatan Twint Pa Man Walter Wasuguri
Sifa ya moyo tama Moyo sifa ya kekutamani Tama ya moyo Inaweza kukue kama tatani Unatamani kuza Wakati bado uko shuleni Tumia akili kukataza Kabla uja wa matatizoni Ile ndoto ya kitandani Achana nayo Kama unahisi labda haiwezekani Uendana nayo Unaweza ukaota umejenga angani Angani Kuhifadhi ndoto ya shida gani Wewe Tuliza moyo wako Kukubali mapungufu yako Kaisisha mahitaji yako Ongeza kipato chako Chunga tamaa mbaya Chunga tamaa mbaya Chunga tamaa mbaya Chunga tamaa mbaya Tuliza moyo wako
Kuona, yani kutazama kila chonekana Ila sio kila unachokiona Kukazani kupata inawezekana Nyumbani kuna msichana Jiani utaona wengi wasichana Bora kuichia kutazama Kuliko kujifanya unaweza sana Siri ya maisha yako ipo kwa muumba Muumba Alisema mbuzi ni mbuzi Hawezi kuwa simba Kuwa simba Hawezi kuongea eti anafosi kuimba Bora kuturia ama kupiga marimba Unasikika pia
Tuliza moyo wako Kukubali mapungufu yako Naisisha mahitaji yako Ongeza kipato chako
DJ
yako na mie.
Usikae mbele kuziba wenzako. Unataka nyama vipi pweza wako.
Umemficha ulidhani samona. Leo pilipili nakwambia utakoma. Umemficha ulidhani samona.
Napenda pita nimekaa kwa saa sita sasa kukaa nimechoka. Oh baby sijamona long time now. Mama ruto kwa mwezi jana nimeshamwambia mama nimefika tangu mchana. Anajua nimeshafika ameshafika amekasirika. Alipika tangu mchana ila sasa lunch imegeuka dina. Nimechoka kupiga phone now. Beep, beep. Nimechoka kupoteza time. Nina siku nyingi kwenda home. I am missing my baby. Hello baby. Natamani niwe nyumbani. Nimekwama hapa njiani. Kuna jam baby. Kuna jam baby. Aloha. Aloha. Ungejionea, unafanya hivyo nakosea mama. Unanikatia simu unanionea. We ungekwepo ungejionea. Unafanya hivyo nakosea mama. Nakuomba mpenzi ungoje. Ninjani naja niombe. Nimechoka na kuja tule. Uruma nione. Nakuomba mpenzi ungoje. Ninjani naja niombe. Nimechoka na kuja tule. Uruma nione. Nimechoka kungoja highway. Nitapita kokote mradi we. Ili kama ni kesi na iwe. Nimechoka kungoja highway. Nitapita kokote mradi we. Ili kama ni kesi na iwe. Nimechoka kupiga honi na nimechoka kupiga honi na
kabisa una mana wabana puwa kila siku mnalotana yako likomia muziki ni kama binti mwono na wachezea unawatema kama binti mara wema mara jacket mara nachi mara penny jemu nafanya muziki mpate mabinti
hata wazo zamani walisha semanga kazi na dawa chamuimu jukwani ni kwa kikisha wanapaga mchezo kuringa ringa kwa wanadata kadiri kausi wenjinga. If you can see, let's check my kids to go. But I'm not over how much you see.
Tupoga, bado tupo.
Na baro niko nae.
Tupoga, bado tupo.
artist. See us sweet like tomato. See, anywhere we dey, na so we dey robo robo ra gara garere. Anywhere we enter, na so we dey robo robo ra gara garere.
Tunachopata miche tu mina yetu. Kiwe kidogo, kikubwa ni matani. Kakama kidogo, kikubwa ni matani.
Kama samaki kutamani nisipo viweza. Kama nitanga niliapa nioe muweza. Na kama bahati wenzenu nilisha poteza. Squeeze ujanja nikunwa mchuzi wa preza. Aya maneno alinenda wazi wa zamani. Ukiwa mjanja kuchapiwa nisiri ya ndani. Aya maneno alinenda wazi wa zamani. Kiwa mjanja kuchapiwa ni siri ya ndani. Masikini roho yangu, roho yangu, roho yangu mimi achie wende zake. Masikini roho yangu mimi, roho yangu, roho yangu mimi achie wende zake. Masikini roho yangu mimi, roho yangu, roho yangu mimi achie wende zake. Masikini roho yangu mimi, roho yangu. Ujini musingi kiuno, kisha tendo ando bye bye. Ya msondo mumpe ngurumo, hayo mengine hayo fai. Mwana penzi nimechacha nae, wacha niguse niachane nae. Asini gambe nigombane nae, hakuna mapenzi sibishane nae. Aya maneno alinenda waze wa zamani. Ukiwa mjanja kuchapiwa ni siri ya ndani. Aya maneno alinenda waze wa zamani. Ukiwa mjanja kuchapiwa ni siri ya ndani. Masikini roho yangu,
Kovici ya mabrado, kovici ya mabrado. in my mind.
No one's in my mind.
Always in my mind.
Shopping to the time time. Iwe China or Dubai. Nitagara mia. What else in my fight. Moko wapi walagai. Wange tu bania. Mwanzo na jidai. Wanawe na jidai. Nakupe dadia. Nipe ni furai. Furai. Nipe yote ni furai. Wangu malikia. Mote marangai. Sukari mini chai chai, umeni kolea.
Jamari,
why
I feel to die.
Jamari, why
nangane, ukini kubali sika tae, joa you already in my mind. Ukini pasika tae, napukena sana, you always
my mind.
Always in my mind.
Shida ni nyingi hatuja kusanya. Hainge kuwa hivyo unapenda.
ni na ido ilio
Isi sana ni nateseka Nani moyo ni miwina unga
I get to go Kanende
I get to go
Sita weka
Nimeza kulia sana Utaki chenji na wano meshinda Kubadilisha
I get to go Kanuwe
I get to go
Mukwano
unalio Isi sana ni nateseka Nani moyo ni miwina unga
I get to go Kanende
I get to go
Sita weka
Kini wati, unayependa sana Kupata lipo, naikweza beli Atakula za mutu, anakula za kesipo
Nipe changu na mini kupe chako Kamu nipeni, hilo nipako We got a lot of issues to say to Pamuja tuende mseto Love me baby, I will love you back Scratch my back, I will scratch your back Don't this go, unapendo upendi
Unaniumiza sana, Nimi mina uba
I get to go Kanende
I get to go
Sita weka
Nimeo kulia sana Ushaki chenji na wano meshinda Kupadilisha I get to go
Kuna kuna nijito sipi umanisha Nisa fani siyo kuwa nani kisa Kaonde zansi Nizo kawa usi sao
I will
Come to the dance floor, babe. There'll be no fest, no fest, no fest. I'm about to do it your way. Yeah, watch out, never say. Pussy, never go crazy. Down on me, dance, dance, dance.
wachache jamidani mwambia fanyeje ninapopata na chakula hakuni lakini mambo ya mapenzi na ukopa zamani mimi na yeye tulishindana nikapata mke akapata bwana sasa analia kamili nifanyeje jamila analia nimwambia fanyache jamila
analia you KGT platinum baby street star
Kwenda mbio,
what up?
Kweli unauma,
na nikijua